unipa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika.